Right, mphulaphuli wethayika bhekwana for FM masibambe ngazo zozibini ke phaa engomeni. Masamkele umfundisi uThandi Mthethwa.
Ndiyanibulisa nonke kwiziphaluka zonke zeKapa baphulaphuli beRadio Tigerberg. This is Pastor Thandi Mthethwa from Shalom Kingdom Assembly. Namhlanje isifundo sethu sasifumana in the book of Daniel, chapter 3 verse 17.
All right. Ifundeka ngelihlobo ke mphulaphuli esixhoseni verse 17. Ukuba uThixo wethu esimbusayo unako wosisindisa ezikweni elivutha umlilo nasesandleni sakho kumkani. Ke ukuba kunjalo makwazeke kuwe kumkani ukuba asiyi kubabusa oThixo bakho, asiyi kuqubuda kumfanekiso wegolide owumisileyo.
Even if our God does not save us, we shall not bow down to the golden image. We can only bow down to our God. Bazalwane ndiphinda nenebulise kakhulu batsho amadoda akwaSirayeli uShadrach, Meshach and Abednego. Besitsho kwikumkani uKing Nebuchadnezzar besithi even if our God does not save us, asizugoba sigobe koThixo abalolunye udidi. Namhlanje baphulaphuli esi scripture is resonating very well with all of us. Sizi South Africans going through the situation that we have gone through. Some of us probably lost our loved ones with COVID. Some of us are probably sitting in hospital and they are asking God so many questions. Some of us are probably asking themselves, Thixo, ndiyenda luza umsebenzi. Abanye, they are going through situations that we may not know of. But today, I want to repeat the words ezathethwa ngabadoda amathathu, uShadrach, Meshach and Abednego. Besithi, even if uThixo wethu akasisindisi, asizugoba kwaye siqubude kuThixo segolide osenzileyo kumkani uNebuchadnezzar. Baphulaphuli, I think let us go back nje le mizuzwana ishiyekileyo sizibuze uba kwakutheni na la madoda amathathu afikelele ekuzibuzeni uba ngaba nokuba uThixo wethu, even if our God does not save us. Ngoba xa uhamba noThixo ufikelela kwipoint apho uye uthi, Thixo, ndiyabona uba ngaba awude uphendule umthandazo wam. Ndiyabona uba izinto zam they have been delayed. Ndiyabona uba akhona amacango ongakhange uwavule. No matter how many times I have prayed, no matter how many times I have fasted, even if I have been giving, but there are doors that you did not open. There are relationships that did not work out. There are hopes that were dashed. There are plans that were not fulfilled. You know, kukho abantu ebesinethemba songena nabo kunyaka ka 2021 kodwa khange bafike ku 2021. So but still sisamile sithi kuko konke oko asigobi, asizugoba kwabanye oThixo, sihambe siyotraya ezinye izinto ezingenguyanga uThixo. Even if uThixo uye wahamba akayiphendula imithandazo yethu ngohlobo ebesicinga bangaba ufanele uyiphendula ngayo, kodwa sizawuma and asizutshintsha iconfession yethu. Sizawuma sivume uba uYesu useyinkosi, asizuhamba siyotraya ezinye izinto ezingahambelaniyo noYesu Kristu. Sizawuma siguqe sithi, Thixo, siyayazi imithandazo yethu awuyiphendulanga ngexesha ebesifuna uyiphendule ngayo, kodwa sisamile sisathi uyinkosi. Bazalwane, mandinithathe mandinibuyisele back to the history. La madoda mathathu, uShadrach, Meshach and Abednego, xa ufunda iBhayibhile in the book of Second Chronicles, uzawukhumbula into yobana ngaba la madoda ayesebenza yayingamadoda. Ithi iBhayibhile, they were young men, young men of excellence that were placed in the palace of King Zedekiah. King Zedekiah owayekumkani yakwaSirayeli ngelo xesha. Ithi iBhayibhile la madoda, they had been trained by King Zedekiah. Bakhula bezalelwa kwaIsrael, bekhula bengabantwana bamaJuda, befunda iTorah yamaJuda, bethandaza uThixo wamaJuda, bethandaza uThixo kaSirayeli. Abantwana yikho enye into ababeyazi ngaphandleni koThixo wakwaSirayeli. Bekhuliswe from izizalo zonina babo, bethetha be proclaima uthixo wakwaSirayeli. So bafika eBabiloni, bafika kumkani ongengokumkani wamaSirayeli, ongokumkani wabaHedeni, ukumkani uNebukadnezar oqhele ukukhonza izithixo, ukumkani ongazinto ngothixo wabo ababemkhonza. And lokumkani uxelela ababafani bagobani kulothixo nakwezithixo zam zegolide. Abantwana bamile bathi even if uthixo wethu akasindisi asizugoba. Makhe siphinde sibuyele back ithi iBhayibhile aba bantwana bathi bekhula behleli kwipalace behamba beseva ukumkani uKing Zedekiya, babona uKing Nebukadnezar efika eSirayeli babeseBhabhiloni, beseBabel in Babylon ngexesha bethetha lamazwi athi even if, babengekho kwilizwe labo lokuzalwa, babesuka kwilizwe labo lokuzalwa lalisaziwa ngoba yiJerusalem iZion. Ithi iBhayibhile wafika uKing Nebukadnezar wongena eJerusalem, wafika wathatha ikumkani yabo yayisaziwa ngoKing Zedekiya, wafika wayikhupha amehlo wabulala abantwana bekumkani yabo. Aba bafana beyibona lento, bebona nekumkani ithotharishwa kuKing Nebukadnezar, ukumkani wabaHedeni, ukumkani welizwe laseBhabhiloni, esuka eBhabhiloni esiya eJerusalem eyobathatha, eyobathimba, ezabathimba ukuba basuke eJerusalem bayephi, baye eBhabhiloni. Ithi iBhayibhile babona uThixo, babona itempile eyayibhildwe nguSolomon idestroywa ngukumkani uKing Nebukadnezar, and uThixo zange abasindise. Babona uKing Nebukadnezar engena etempileni ekhupha izitya zegolide ezazithengelwe zilungiselwe uba zizawukhonza uThixo kaSirayeli. Wazithatha uKing Nebukadnezar waya nazo eBhabhiloni, wagqiba wathimba amaSirayeli from Jerusalem wahamba nawotsho nawe eBhabhiloni, uThixo engazange wabasindisa. Bathi besajonge loo nto leyo aba bafana babona uThixo, babona uNebukadnezar etshisa amasimi aseSirayeli before bathathe bathinjwe from Israel basiwe eBhabhiloni, uThixo engabasindisi. Haleluya. Ithi iBhayibhile bathi besajonge leyo, ithi iBhayibhile bathi xa becrossa umlambo besuka eJerusalem bengabathinjwa, bethatha besisuswa kwilizwe elibizwa ngoba iJerusalem in Zion. Bathi besuswa kweli lizwe, besuswa bengabathinjwa, uThixo ethe hambani ngoba kukho izinto endiye ndizivumele empilweni yenu, ezi zinto ezingemnandanga ezaziwa ngoba yipermissive will of the Lord, and ezi zinto zikudrivela to the perfect will of the Lord. Bafika kumlambo waseBhabhele, ithi iBhayibhile bacula ingoma ethi ngasemilanjeni yaseBhabhele, sahlala phansi khona alila sakuyikhumbula iZayoni. Baye abathimbi bethu oKing Nebukadnezar nabantu baseBhabhele besithi culani ingoma zaseJerusalem. Babe ababafana behamba nohlanga lakwaSirayeli bazibuza imibuzo, basayicula kanjani ingoma zaseZayoni, ingoma zaseJerusalem, kodwa sisendleleni sihamba isiya kwilizwe lethu lokuthinjwa. Ithi iBhayibhile bathe sebecrosse over some 137, sebecrosse over umlambo waseBhabhele inhliziyo zibihlungu, bejonge ngemva bekhumbula amakhaya abo. Bathi bejonge amakhaya abo bafumanise bangabamasimi atshisiwe, bafumanise ba itempile yasekhayeni labo idestroyiwe, bafumanise ba izitya zokukhonza uThixo wabo uKing Nebukadnezar uzithathile, bafumanise into yobana ngaba yonke into bebeyithembile nemfuyo yabo has been destroyed by a pagan king. Ithi iBhayibhile bathi befika eBhabhiloni, bafika eBhabhiloni batshintshwa amagama, kodwa wena Azariya igama lakho zaba nguShedrake, wena Hananiya igama lakho uzaba nguMishake, wena banibani igama lakho uzaba nguAbednego. Bethi besatshintshwe amagama, ithi iBhayibhile banikwa ukutya basekuthinjweni, kwathi yityani ukutya kwasekuthinjweni. Bathi ababafana kumkani, asizukwazi thina ukutya ukutya kwasekuthinjweni, ngoba oku kutya sikwazi bangaba kudityaniswe nantoni, siqhele ukutya, siteste for 10 days. Bayipasi test ye 10 days. Haleluya. Bathe sebefikile bengakhange bavume ukutya ukutya kwaseBhabhiloni, besitya ivegetables and fruits. Haleluya. Ithi iBhayibhile aba bafana they were then bathenwa, andiyazi ke ukuthenwa zayibiza ngantoni ngesiXhosa, I think they were castrated, meaning their reproductive organs were removed so that they are not able to give birth, and so that they cannot have generations to come that will be able to tell their stories, so that they are not able to have families, and then they were called eunuchs. that were serving. Kumbula babafana, they were serving in the palace of King Zedekiah. Babefika eBabeli, bafika baserva in the palace of a pagan king, King Nebuchadnezzar. Bembona uThixo engabasindisi. Kodwa babafana bama bathi simbonile uThixo wethu engasindisi. This is the reason why they said, even if our God does not save us, we are still not bowing down. Simile ke namhlanje sizomisa igama elithi, even if there are people in our families that died, even if we had COVID and we survived, even if I'm struggling with COVID in hospital, even if I'm gasping for oxygen in hospital, even if I've been given a diagnosis by the doctors, even if I have lost my job, even if my church is not growing, even if I have gone through a divorce, even if umntana wam utya inyawophe, even if imithandazo yam ayikaphenduleki, kodwa izawuphenduleka. But right now, I am not bowing down to any other God that is not the God of Israel. And this is the prayer today, yes, that asigobi, even if kutwa kuza ithed wave, we are not bowing down. Amen. We shall serve no other God, no any other treasure. We are going to serve the Ancient of Days, idwala elimiwe mileyo. Sizawuserva uThixo wakwaSirayeli. Sizawuserva uThixo wancedu David wathatha uGoliath down. Sizawuserva ithi iBhayibhile bathe sebefakiwe kwidike lomlilo. Bathi sebefakiwe kwelidike lomlilo aba bafana. It is very interesting that yaba nguKing Nebuchadnezzar, uKing oyena mntu wabona the Son of Man, the fourth man on the fire. It was not these guys. They were in the fiery furnace. Babe kudike lomlilo. God, they were not seeing Christ. I want to say to you that you may be going through a fiery furnace. It shall be people who have put you there that shall begin to see Christ. Abaza wonu Yesu hamba nawe. Bezibuza uba kutheni ethe ehamba kwezingxaka hamba kuzo. Kodwa akaphalali athi ehambe kwezingxaka hamba kuzo kodwa akadagobe akadaye kunyanga akadaye kwizangoma akadaye akadanze nazo noziphi izinto akade amdeny amdecline uThixo. Namhlanje simile sithi, even if our God does not save us, we are not bowing down and we shall not change our confession. Hallelujah.
Amen.